Bugalese.
Bugalese.
Jack and she know it, Big Jam Bass know it, Chickity Dwight, Bright Eyes, Aquaba, they know it. That I mean, look, this time for sure. Do what I came by, this night is for years. Siku ni wako, baby, malipo ni kwangu, twende. Leo nimetinga suti, mama, nimepandisha mlege. Staki sigara wege, ndo wa shindu, mama, na vakupenda jama. Shalukani nyani kwako, sitokata tama. One day, one night, sitakulaza ubanda. Bwanga ni bwanga, nachunga na zani na mi. Tasanda, sanda, haya maisha mkanda. Kuna kushuka, kuna kupanda, tupa kitenge, baby. Tukale bata, baby. Kuna metazi wengi da, ukuna mime, sante ma. Usiningate, nipe mabusu, nitakonda mpenzi mwa. Eye nataka tupige mchele, chumba punguza kelele. Mishindo mikali punguza masake, kinywele kapige misele.
Tonight, baby tonight, nataka kuonyesha kiasi gani naweza penda.
Pisa na baga mechosho, zende kitao, kale mihogo. Shika kitao, pige kidogo, badaya ni kune mgongo. Mapenzi matamba, tamba, 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 tamba. Pum, tuende mahali, tujivinjali, tule sali mama. Chikidi buembwele, taki vurugu na kelele. Na shika kipoche manyoya, sishike upipi utalowa. Nikunje mama, nisi kume nimekwama. Leo mchezo atari, mchezo mgumu ni sare. Pige mashuti ya mbale, defa ataki kelele. Bandu bandu maliza gogo, mapenzi mchezo mdogo. Tuto nataka kubaki na mimi na mimi na bandika logo. Na shesha, na kesha, na washa, na nesa. Na puliza moto pressure, analipa joto precious. Conscious, famous, mchumba mzuri, gorgeous. Mashallah, la habibi, mufta.
I got Santana Barbies in this one. Yo, yo, Bugalese, Shalukani Yani, Mufti Zuzu, as a boy, Konki, Majina Yote, so Ikona Mtoto Mzure. Yeah, yeah, Macho Flavor, what's up, man? Tonight's gang down. Baba Juju. Tonight, everything is cool, yo. Yo, what's up, dog? Everybody put your hands up. Baby.